na mboni sioni kwa mwingine sitowahi kusaliti ni wewe uliye nani moyoni penzi tam tam nitakupa wewe naomba relax relax my sweetie sherry relax relax nitakupa daily relax relax ni wewe pekee naomba relax relax my sweetie sherry
Mapenzi ndani ya moyo isije siku kanifanya nudike sijui ni kwa nini kila time nakwambia baby girl can you marry me sijui ni kwa nini ninataka kuwa nawe baby girl for the rest of my life juu una kiuno cha kushika una lips za kumunju mahabubu meumbika sije nacha kwa machungu.